wasiirka gaadiidka iyo wadooyinka ee ismaamul goboleedka Mombasa Tawfiiq Balaala oo goordhaweyta oo maanta warbaahinta kula hadlayay magaaladani Mombasa ayaa waxa uu sheegay in maalinta berriya ay taariikhdu ay ku beegan tahay 2 bisha February ay dhaqan geli doonto sharci cusub oo la xiriira wadooyinka magaaladani Mombasa qaybo muhiima oo ku yaala. Wasiirka ayaa waxa uu sheegay in wadooyinka ay saameynta ay ku yeelan doonto arrintan ay ka mid tahay wadada aan hadda ku sugannahay ee Diga Road iyo weliba sidoo kale wadada Kenyatta Avenue, waxaana sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan laamaha ammaanka iyo ciidamada taraafikada ee ismaamul goboleedka Mombasa ay sheegeen in arrintan ay tahay mid loogu talagalay in lagu yareeyo ciriiriga wadooyinka magaalada Mombasa. Tawfiiq Balaala, wasiirka wadooyinka ee ismaamul goboleedka Mombasa, ayaa waxa uu sheegay isagoo halkani ka hadlayay shirka jaraa'id ay qabteen weeyaane in magaaladan oo ah magaalo jasiirad oo eka ah haddana wadooyinkeeda aan la ballaarin karin maadaama ay dhismayaal ay geesaha ka xigaan, sidaasi awgeedna ay la yimaadeen qorshahan maalinta beriya dhaqan geli doona. Isagoona shirka jaraa'id ka hadlayay ayaa hadalladiisa waxaa ka mid ahaa sida tan:
unajua hakuna nafasi mwanzo kupanua barabara kwa sababu Mombasa ni island na pia kuna ile design ambayo imefanywa ni zaidi ya miaka 50 iliyopita. So lazima sisi tufikirie njia gani tunaweza kutoa zile traffic jam ambayo iko bila kupanua barabara, na lazima tutumie akili zetu, na katika akili zetu tumeona kwamba zile lanes ambaye ziko, kuna lane mbili upande huu na lane mbili upande huu. Kuna wakati wa asubuhi utaona upande huu magari zote ziko upande moja na upande huu wa pili hakuna magari kabisa, alafu jioni utakuta magari zote ziko upande huu lakini upande huu hakuna magari. So vile sisi tumefikiria, kwa nini tusidistribute hizo magari ziwe zinatembea kwenye lane zote nne kutoka asubuhi mpaka jioni?
Ni barabara gani na gani ambazo zitakuwa affected?
Ni barabara nne: Sheikh Abdallah Farsi Road, Digo Road, Jomo Kenyatta Road na Ronald Gala Road. Ukiona kwenye drawing hapa utaona barabara ya kwanza ukitoka bridge ni Sheikh Abdallah Farsi Road. Ukishafika mwisho hiyo barabara, ukishapita Coast General Hospital, kuna barabara ambayo inaitwa Digo Road ama Abdul Nasir Road ambayo utachukua hiyo barabara na utafika paka Markiti. Markiti kuna roundabout ambaye tunaita Barclays roundabout. Hiyo tutafunga na magari zitaingia Jomo Kenyatta Road. Na kutoka Jomo Kenyatta zitafika mwisho paka Sabasaba, alafu Sabasaba zitaenda right kwa Ronald Gala Road mpaka bridge.
Sidoo kale taliyaha guud ee ciidanka booliska qaybta traffickada ama wadooyinka oo isna shirka jaraa'id ka hadlayay ayaa waxa uu sheegay in sharcigan ama amarkan ka soo baxay ismaamul goboleedka Mombasa uu yahay mid markaasi iyaguna ay gacan ka siin doonaan sidii u dhaqan geli lahaa. Wadadan hadda iga dambeysa arkaysaan biri waxay noqon doontaa waddo halkan hal dhinac u socota, isla markaana aysan jiri doonin gaadiidka dhinacaan maraya iyo gaadiidka dhinacaan maraya oo ay hal dhinac ay u socon doonaan oo keliya, iyadoona taasi loola gol leeyahay in markaasi lagu yareeyo ciriiriga wadooyinka magaaladani Mombasa. Maxamed Cabdi Bootaan, warbaahinta Star, bartamaha wadada Diga Road, magaalada Mombasa.